Delight Durant
Sexy Diva Bad Girl
Rapata Sakata Yeah
Kimamba on the beats Kama umeletwa na upepo
Kisuri suri
Napenda vile mnanukiaga utuli tuli Bedi wan, nguli 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 Napenda vile unanipaga vizuri zuri Mara sembe maradona
Bebe, bebe damu tuwe dola
Haya machejo maradona
Bebe, bebe damu tuwe mona
Mara tuta marakona
Bebe, bebe damu tuwe dola
Na ugua na kupona Usini banie naona utamu Ajani panie maana utamu Usini banie naona utamu Ajani panie maana utamu come again bad oh bad come again bad oh bad come again bad oh bad come again bad oh bad
Come again, baby girl, said ya fele. Tuba fako bali bali ya mele. Chensa wa matuga gale. Onja gale nange kwa gale. Kila siku na kuwanza mupenzi. Ya kuchiti ingabia siwezi. Kukuchiti mupenzi siwezi. Kufuge kutwale kudeti. Baby I want some, baby give some. Handsome boy pesa ni nasam. Adore, admire, yongeza care Bile babombala, wata kujia Heavenly honey, uliriza dear Biri mama bimbiri wamba usinsima mama Wata mpola mpola muna kukama Fimbo, Ronaldo
Usini banie naona utamu Ajani banie maana utamu Usini banie naona utamu Ajani banie maana utamu come again, bad oh bad Come again Come again, bad oh bad, come again. Come again, come again, bad oh bad, come again. Come again, come again, bad oh bad, come again.
www.djericom.com